tamani Alhaji Malifu.
Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Gani kan tutubugi jane faanu hala Mamadou Sama Seku jamjali sakrabe heribe. Gollirde oni humoninde hakkeji tomonte enna woytike bonanda Allah halin denagu le Mali e yirwere mben jeddugol hakkeji bibbe adama. Gardante mo Mali hettani nyongitibe andakan sanne bangal sarusiji leedindi imadara famingol fuddi beta ko yalla kartangal na beeda andede. Nyalloma hertanaga robe yambinama kenyane leere nukuji kewde reseau ngaji de robe be ti rewbe tini be jingali pour fufu kabaru hewtagol jam e teddingul robe le gede e kewde furuba dingun sembe kabaru jamen ande kikiri alkamsari jenay mars 2023 bismillah sakrabe. Oni memi hala mbiya yidugol yidugoji kesi men tomonte en le Mali e le ko tonga ko hultama wiide gullirbe dun be ngoni gube kaptoje e larmi Mali bangi goddo dun fedende woytuke bonanda Allah hali denagu le wudundu e nukku tati e nukku keri tati di denno kanko dramnan mayga wonko hemen ke dafa sango Umar Waygalo
fedde humininde kabar hakkeji bibbe adama en le fedde nation jininde wi ko hewi gube joyen kabordi fu nawtiri ko lamo wala ton so be ngada bonandaji feudi e civil en Volker Turk widedo gube fu wala ko cindi dum e lamu o fa hande de do tongane hayfi arme Mali o du wiyebe jokkindirton e hobbe be torri ton civil en sanne kanko kumini do kabar hakkeji bibbe adama en le fedde nation jininde o wi ko njali wadde do hen fa fame hebe ngaddi do bonandaji fa hande kanko o do noddeteedo Turk o wi lebi cekti le hitande 2022 yimbel ujinaji hakkeji mudan jabba le leedi do Mali do fa hande dubbe bihi halaji gadoji so singaji goddi anton banye an gade fewte mudun en
fedde ci en dersul ndarti ben dardi lam ko be wattande hakkilo sanne haybugol jamar ni kanko maitre agibu bwari horajo fedde de hulti wide men na habo tirusi jagal na hani wadede le teddingol hakkeji bibi adama wonko hani darman maga kedda fasan Ousmane Yalboul.
Je pense que c'est
le milende tongande hali fu hala hakkeji bibi adama en komine jaati min kollitino ile tongande amen yabide kabar o ana wembini nenno ko buri hewde e di yan goji ngadaadi fu wadde bedi yo gube terrorist en habotobe fa jobbe gube njogide borde bangi gordu mangal paden leedi meden di kay fama wadde yan goji do hakkeji bibbe adama en nena hakkilanko kan en famude soldats en leedi meden di lamu Mali o kanyu hani wadde e bawde mudun fu yalla ana sakko e yan goji hakkeji bibbe adama en ko wiltete wiyede e be ngada nenno lamu o dande mudun no darade e darde mu yalla jamarande an totte hakkeji mudun
leur droit respecté
sacrement tout hakkeji mudun kabar nyum banga bembe am Facebook ay Twitter ko buri unyaji ben chapandi njegom mo nyugitibe gonbe do leedi malindi ben leedi malindi na joggi carte garantie lulunde ben hetanade kambe nyugitibe ka non ti laaji kewdi an ben kabaru mudun bangal ben kambe jimbe ben kambe magal pade be kanyu dum serosiji kewdi hono banke ko nande mudun denno yalla hewtu ben dawrde kado ti dalla fedo humande nyugitibe fuddi beta ko bamako do imadara famingul yalla dido talkidi na be andede kanko formada ko ju no taw tawma hakkuni mabbe kedana ko hebani du fo sanga Umar Waygalo e Ousmane Yalboul
ido imma daraji ngadama yalla be jafina jahul e garol himbel nyongitibe wonbe leleedi malindi kanko Mohamed Lamine Touré jubino golleji fedde no dirta CNCR kedde mo ko mo sifido hen
lorsqu'on parle de sini halande na go halama mele yo daranade yalla nyongitibe ana keba talki mubben wiide lamu Mali o ana wonde wadde imma daraji do kabaru hakkeji nyongitibe lamu Mali bami adi daranade dena ko be himbe
ces personnes là
nyongitibe wonbe leleedi Mali ndidu don tawa gote kedjada mabbe holliti wiide dum buytanti Allahji mabbe sanne Patrice Novama gote nyongitibe wonbe leleedi Mali ndi
quand vous allez dans une banque
sini onjay le banque fa iton kalisi jome na andi mi nyongitibe non sini wana be ndeya banque fay goto jabata nangude carte amen tawene e carte ministre en leedi me andi cinyini dum ben don ana holla wiide yo tit alla non sini ad jogi o carte le temedere fu chapande jeego yo tit alla non bangal jabingul gal cartal nenno me de mile joni imma daraji gondi do wada di wadan fa o tit alla hebene jogala
résoudre le problème
ido imma daraji watti le kedde hitande fu solando jabi dum yottoto du le ciu commissaire yangaji gondi nokko fa yotto ciudo gollirde kuminide kabaru kebe leedi midin di kanye dobe kaja yaade fu
ele neba mu ya woni ko mbiyan wi mars yambinama le Mali hikka denno to iwdi kayota de burem fangude sa masina banamba fayota de kajulo rewbe be mbiyan hitoliti himmeji dibi jogi buru fufu hewtagul jam e kanyi teddungul hakkeji mabbe kanko Idrissa Sako e do faba men hejabe amen nokuji yogaji wonko hebane kay da fay sama Umar Waygalo
to banamboto conference be ngadi le odo nokku rewbe le kafo wombe tombe kolliti metti mudden sanne ko ngala e ciudi lamorde kewde gonde ton be bi ciudi ecole directeur nga mudun teme didon gonton didon tan gon le hen rewbe kuma daw eno dirte sous préfet be be bi jeego yon gonton didon tan gon rewbe hakkunde ben du to kajoloto wakande pudat ton yambere de qur'ana be jengi ton yella ndena gon hewte le leedi malindi sampele kafo didi gonde ton de kokkindiri juude ngadi de do yambere be kawri du to kuli koroto rewbele be caggal ko be ngadno bot mabbe o ko be kokki kaaki difirdi kanye kadle yimbele nyongitibe wombe no kono dirteedo zantigila ko yaata ujnaaji temedere du hokkama pelle rewbele ngonde to kuli koroto rewbele ngombe to sikaso to mbi beltiki sanne ko goto yeruji mudum wada gouverneur de sa halidi ansongo rewbele doktoren wombe tombe ngadi no dango fewde rewbele yerube mudum tinno jottole ci doktoroje de fadde mudum jibinde to buram to rewbele wombe tombe be mbuti lumongo kanye misideji ngondi tondi fayotio golirde foroba Leon do wattu fu to gawoto rewbel be tutindir do hen hakkilaji no be kan yar ton dogotoro so be mi fa be ciowiki Leon do wattu fu do be ngadi no dango fewde e lamu ono be kan yirfitade e nokkule mabbe
den ko warata temedere chapande jiddi mbien mbien temedere debbe sappo hakkilaji mbien da ge mbien kanyi ko warta sappo tasaji tas satalle sappo chakuji maro sikoro nemben lamdam inerbam totama déplacé en buri fofu rewbe e sugabe dum wadi kenyan jetti mars to masina to no dum do yo mbien tiagal imadraji larmi mali to mas le masnar ndi e kany jafrabe ndeno yo ele mbien golleji munidi mbien ben golleji hertanadi nyaloma hertanago rewbe fandeli kabaruji mbien to kayton hulta wide sescom kayindi mbien fuddi gollede kenyen jetti mars ndenno dum yo bangal projet clef odo projet mo mbien fabi leedi canada e wi kambe hajabe lamu sescom ngombe tunbe odo sescom ko so latto sababu mun tande hore sanne kambeen kabaru safari je le nuko urfu himbele o hifube ndenno be jetti sanne golle o bangal yewtere meden dusi la semaine hande meman kala ben meman hala ben yuppugol suudu wonande gote bamo dirbe tiagal ti laaji ben hakuni mabbe denno ko dun sambita dun ben ko dun fuf sariya lidi hali bangal mudu kam ko fatonda ko jogon ko hebane ke dafa sango alsisi
mako do ko heewi yimbe be fu ana holita ko saabi goto e bamondirbe ana yoppa galle o
le be mum sodi kaso
de galle debbo an gommi so metti naati hakkune amen tan kanko woni botto kaaki mako so yaha yoppa kan den tan le galle do mi ragel an deweli iwi galle gora mudum warti le galle amen do balde tati caggal ko andam min dum ko mi nardi mo hota to gora mako ga ina amen wi o yaata sabi min fu mi potun e galle o wajibi kina bamondirbe muyondira homo fu won ko nyaki dum debbo fa yoppa galle mudum arande so wona ni gorko mudum wi waran dum fay huna yaltintano dum sukabe hande bene anda teddangol ko woni dewgal go o didi fu atawam be utti kaaki mabbe
bitti
so gorko won joppudo galle mudum dum ko hala mudum heewa sanne tawine so debbo suuti ke yoppi galle mudum koyde mudum ittete golleji fu pawide neddaku le nokkuto woni non holitiri wede kanko maryam kuyate o coordinatrice le fedde ne be nodirta rico trad commentato baba makodo
ifolo suteli
ke arande debbo ana wawno sutare ni wotere yoppa galle gora mudum na du so gora mako yawti mobe ame arande kami en ka bada jabataano debbo chuuti do so yito gora mudum wara watta koyde mudum e golle fecugol goro na du landinde valise yombaybe hande ne fe rewbe be bomaka waran jodo limto kadule kande wattede le valise debbo goro hurta saria ni lede amendi ana jukka debbo fu njalturo suudu gora mudum tawi dalilu kanti do wala hen non holitiri wede kanko Abdoulaye Sigibe do lami do tribunal grand instance wole se bugutu
la femme
debbo fu yuppudo suudu gora mudum tawi dalilu kanti do fu wala hen jukete balde sappo e joyi yaade lebbi tati kaso nadu uinai nai yaade uinai noga e nai sefa gol do jukgol goto ana bame so tonge e do gorko do fu yuppudo debbo mudum nadu sukabe mudum so salidara nade sadda wo mudum non holitiri wede o do juge
sakra mo pambi do katene kabaru jima hande mi ci ton tan on va sa tout pour ta do bembe amen 3w.tutami.org man do don jamu 3321 do sede yotre meden magazine yewtere meɗen sukaɓe hannde ana yowi dow kabaru mbiyen kuɓɓu sattuɗo mo mito hulti mbiyen e matan ɗum tan e nokkuji kewɗi leydi ndi hikka ndenno ɗum tawande mbiyen ley wattu jannde ɗum ɗum tawata en kamɓe sukaɓe ɓuuri fof hofude kabaru muɗum ndenno tamma kamɓe en taki wiide ɗum jangdiɗo kewɗo gottun gattana hakkillo kabaru muɗum kamɓe sukaɓe lukkuɓe ɗum han hono kani jogoraɗe kabaru muɗum hono mbiyen jangniɗo ɗe hani huccande hoore e oɗo wattu tiallaji ɗi ndenno kanko Oumar Bagol waɗi immadraji wonko heɓani kadi dafastago miya makko yo ankire jaam.
Ne hewi sami nokkule goɗɗe ɗi jaɓɓo fa degreji capanɗe nayyi iɗum tampina sukaɓe yoga e andanɓe kabaru cellal kolliti wiide ina wawi latade sababu ñawuji kewɗi. Professeur Boubacar Togo yo kanko laamiɗo sukaɓe cawrete Gabriel Touré.
E wattu kuɓɓu ɗum woni mars avril sukaɓe ne tampa sanne banggal rafi ndiyam ɗum laato sababu cellaji kewɗi ɓuuri fof so jokki hen reedu dogoru ma tutugol ndenno ne hani ɓeɗo sukaɓe jara ndiyam yo Allah patiɗam timma e terɗe mabɓe.
Le on ɗo wattudu o wi ñawuji kewɗi an mbawi ɓangude o waɗi noddago fewde saraɓɓe.
Ana woodi ɗum yirwere ñaw kelloddade mo nangata sukaɓe ɓuuri fof iwre duuɓi nayyi yaade duuɓi joyyi fa sappo ka noon ñaw on warrata yo seeɗa seeɗa e wattu kuɓɓu.
No wulare nde worino ɗati heeɗi saraɓe sukaɓe gondi e jaltinde ɓamde bankaji fa jottoyoɗa yoro so kañe kayi saraɓe ana gondi e wayltin toon attabiyaji muɗum hen.
Minen saraɓe gonɓe bankas ɓe kay e wattu wulare ɗum minen gattana hakkilo sukaɓe sanne pati ɓe jalta li nangue e ley ñalowma ɗum minen kay ba karle ɗe ɓe ɓornata pati ɗe tawe karle tedduɗe ga kay ga e wattu kuɓɓu ɓornaki sukaɓe jeebaka sade foof ɗum minen tawere butalade ndiyam saabi eɗam hasidinta
sanne.
Sukaɓe ɗum mbiyan andini ɗum hunde sanne ley leydi Mali ndi mbayliti no tagguji muɗen gori woɓɓe an toon gattan keppingaji muɗen yogadu yaada e biforɗe san ya l'école.
Wakkat jun o wulare ne satti sanne abbam hokki kam butalade ndiyam mumi yarata mi heɓa ɗum lotade so ndi mi huɓɓama ne jogi ɗum wirfode innam darde kam patimi yiilo sanne e ley wulare nangue ne.
Yoga e cuuɗi école mbayliti no heeƴo golleji muɗen gori honno sigaso no
minen heeƴo jandeji amen yo iwde 8h yaade 12h30 ka saabi kuɓɓu o min puɗɗan jandeji ɗi 7h jokkitoto fa 13h noon min ani jokkitirade jandeji ɗi
ɗum e tawede fuɗɗo Bamako ɗo kañe Ségou cuuɗi école gonɗi e jeeyal laamu ɗi mbaylita e heeƴo golleji muɗum en eɓe donti ko laamu o wiyata ɓe. Aboubacar Koulibaly yo directeur école to Ségou to keɓɗen komo sifi dow hen.
Minen kay anniyaji ardiɓe amen mi teddinta ko ɓuuri hewde ɗum kappa hultata komin kani wallitinde e golle o ndenno joni kay wattu salfana min jippoto hono ɗum wowirini
andaɓe kamaru hawaluji mbi yitani hikka nde ana wawi wulde fa ɓuura duuɓi capantati ƴaɓɓinoɗ ɗi ɗo katten e yewtere meɗen yowide dow sukaɓe nde yo ji jeɗɗira warore wassalam.